Narwe kulia barusa silabi yazika Yagalanjo kere yifuno Biremba ulirane muta mukumbiza Na babamba kazali naru Kukukiza mini yari atu setula Sakinza sake ya waka zavetima Bebikiza musabo jetwaraga Rene sifuna yone jena suvira Mbaraba sao ngengere nyembutu Naye katinewe muna ligawe yemunye Sijakoma woku jamunju nindaba Katindige kavya kulokoka Muna nyumiza angava nyumize Ndikati wafana na vati Mkuse mdu wa Kristo Kujino konde wana vati Tekiwe shimu wale ushina tishara Why was singing a balamuli rukutiva? Why didn't he be guna? The upward shari kakatia shari mea. Oh, why you go for susi? Well, what do I see? Mama tanga tanga. To buy you want to get there, to tend any meal and baby in a quickie, sir. Come on, you go and power and be. Ugo kwa 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 katitosa umbira Yuseto wete ketio Atamurwate na tanuruwa fanagana Tasofuna sitangu Kota vizo mwanambi uhusu Ugo chikola Wakaluja kukakua Na eni mkola yuko duzisa Nzimsembero kukatamua Mwanamba bantutu wa ule Juna tambu za lukumu kumu Nugiviti yotu vitegeka
Chandi vatena chilungi singurawa Yenu malo koreshu chandi yambye n'abalwadde bonna okujja siyombye baana batu naye taso kimejja kikola nga muyambye olusasi olumbo olwali mukenenya lekati ndweyitira mu bigula tasalongoosibibwa babwa omuntu n'aberesera kyobulako ke kabonero twawula emirambo gy'okola tobagamba kyakwekomaku nekyeranja kita sirimu aleeta entondo obuwumira aleeta n'obusungu ngeri gyafunirwamu kkubo lyakwesanyusa bwelyajja n'alowooza nti obuntu alw'obwomu ye lwaki okugeza akyala baagenda n'abufuna ng'aleeta bajja asiiba mukyala era ennaku lwezeekulungula baasomoka omukazi n'asigalaawo ng'olwekizigadde okunyukyo n'asaasaanya nga bw'afuna mu kiina teyeekuluntazayo efunireeko ettooke wayirindi wamukwata anaamumanyisa abalenzi bwemutegeera kyavaddeko emisinde ewankotta saba wawuluko ogoloza katinze kwe kubuuza kyoba ddala tasotolumirwa kyobaleka ekyenkyo ky'abalwadde ey'omusalaba mukyenyiwa olwosobola oba bakamakansi olajjeko engalo eyaddyene eya nosi olangirire bw'oti buli ngalo mwenda yalinnye ku mbandaggu baabamanye okukwana tumala kukebeera ngalo zino byongerako ekyo kigyona kubakyala nja kukikola mu bulumi obw'ekitalo si lwakubamba kyaye naye nnamba y'okubawula nkyagisaba tasolo n'amala ekyo ngazinzira mu kisawe nakakalabya naye kati ndi bweru ennamba ya ttaco gyenninzu byongerako nganjawula omulwadde kwabe n'ettamegga ejjuufu ng'amawuba manye ennumi ekiruta gyemibiri egitiba gino nempagira kweyo eringula ati wenna wenna n'okujubana ng'anaalya tulabye nnyo baana bati guno omululu gw'ekisajja gwatumazaawo kasonta bwotutaase tulambire bbulooka z'emmeru n'okujuna bw'owumbya matafaali saako erinnya lya fakito lijjeefunya kasofa n'akalambe buli gw'okolako aveeko wakiriroba okugulu ng'olwo abali ku miggo tewennyinnyolako otuka otutirukuttirawo ng'olwo abali ku miggo tewennyinnyolako otukudduka owuttirawo naye nseggwawo nnyo w'olitegeerera ekyo ng'ensi yonna matongo nkikolese siriimu twali tumwawula ng'akoza abantu baaluma kati banogoka bunogosi neggulogo wasuze naye mulina n'akasente okukola kuba tasasulamu ekabasa naye nsaba akalambe oyo abeera obedde taddera tumanyira buli alabikako eyo okumuwa empeka emumusooka ekyennamba amanya temugabuuza yenze basudde omukenkefu mbi okunyumya sinyumya bibuuzibuuzi ebitaginya okubinyumya ntuleeka siggwayo baana batu nga ndinumba mbalagaleera nsiba kasono ne siriimu mutandikira wabayagala okwongera kulimulaba katonda njagala abalungamye
sita ubaya niza Kusipa nungu shoguri Kieze kuno nyari njitana vyu Nundavire muli na vyu